possess.
Saldito.
Mario.
Teddy B.
Oh, my. I've never seen a girl so beautifully. Oh, my. I've never seen a girl so wonderfully.
Meaning at the honey. Boy, I'm shiny. Take Chumani kwetu bingiri, unapocheza na kiukamba.
Daddy baby, nakuwaza mpaka kichwa kinauma. Baby nakupenda sana, hata sipendi ukinuna. Ai, sweetie sweetie, ai nakutaka wewe fundi fundi. Kwenye dera mwaga maji maji, kwa godoro tunipati pati.
Tende tukavute pumzi Kilimanjaro. Suti nitazikwa kwa ajili yako.
Umenifanya kicha uwe jaya jaya. Akili mezuva uwe ni jaya jaya.
Baby fanya taratibu. Baby bu baby bu bu bu.
You make me sing. Oh, 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 na, na, na.